Ichebo chako lesa cha ishile Umusepela yeremia kumkulu shakale Atangela nwe
Shila kubumba munga
nali kuishibe
Na ulafuma muifumo ine
nali kushishishe Ye kuchito kubaka sesema Yeremia
Na ulafuma mwifumo ine
nali kushishishe E kuchitoku baka sesema Yeremia kubantu wanzi
Ushabantu mkabe bashan
Tele mwaiche ine mwelesa Shaishi wakuranda ine mwelesa Tere mwaiche, ine mwelesa Shaishi wakuranda, ine mwelesa Ine kwashi kukuma, mwe tata Na filwae, tabaka mbufwe Mwelesa, na chepae
Mwana romba,
na kulasa una mushiku Chakwa Yehova lesa wa milano Ima, 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 Yeremia Ima,
Yeremia
Ima, ima, ima,
Yeremia
Ima Witi na munina, wate chisumino Mwona Yeremia, abaka sesema
Shaishi
wakuranda, ine mwelesa, ziri wachi kukua.